What's up? particular. We'll be right back. no funky killer.
Ahlobene nozodwa asayibaleki indaba yafisha ubhukude thenini elodwa
Igabs ishaya lolove sibe singakwazi nokugoqa. Nina neva nikanje nibe ningaphethe nebhodlele lodwa. Ufunani imoto boss me dayisa isicathulo esisodwa. Noma ungenzani uye kuthini wadlala mina kuyabhosha. Ngibhizi ngiqala nebhodi suka kudolo lokufike kudolo kodwa ngisala ngeda khohle magenisaka ngedonsi. Hlobene nozodwa angisayibaleki indaba yafisha ubhukude ethenini elodwa igabs ishaya lolove sibe singakwazi nokugoqa. Nina neva nikanje nibe ningaphethe nebhodlele elilodwa. Ufunani imoto boss me dayisa isicathulo esisodwa. Noma ungenzani uye kuthini wadlala mina kuyabhosha. Ngibhizi ngiqala nebhodi suka kudolo lokufike kudolo kodwa ngisala ngeda ukhohle magenisaka ngedonsi.
njalo kwami kula.
I don't fucking feel like.